Siku ya fura, nitakuvika taji mama, nitakirimia, weni zaidi ya rafiki, faraja na dhiki, takushikilia. Na upendo kama nguzo, ulizichana na nguo, ukanifungashia. Bado ulishika fimbo, nilipochelewa nyumbani, ukanikemea. I pray to zero romance. Mercy, praise her to ring, and I wanna win more chance. Chance, praise her today. I pray to zero, oh mercy. Mercy, praise her to ring, and I wanna win more chance. Chance, praise her today.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Naliona jua ukanisanua mengi yaliyofungwa, ukawa mwalimu wa kujitolea. Nilipogota uliendelea, pamoja na ndoto zangu ulionyesha dira. Dira ikawa ni ngumu kwangu, katu haukunidhira. Ewe mama, I pray to zero romance. Mercy, praise her to ring, and I wanna win more chance. Chance, praise her today. I pray to zero romance. Mercy, praise her today, and I wanna win more chance. Chance, praise her today.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dawes Mason.